is another love story, a dedication to the most beautiful.
It's been a long, long time since we met on our wedding day. Can't forget about a beautiful face, about a beautiful smile. Hear your beautiful voice every night and day. Pulichiro kwe kwendota, edobozi lyoli ankuba, pulicholi na chankuba, ndokotana na linya lyo, bambita linya lyo, bambi jangwe no sweetie, omulungi abasinga, ye kwa abasinga. Amazino gazina bulungi nnyo nomukono gumpa mu bulungi nnyo siyo ya obasinga nnyo sitoma obasinga nnyo labane kudi omuchira obasinga nnyo ne bali obachira obasinga nnyo mukama yakuwa nnyo obasinga nnyo walayo liwa nnyo obasinga nnyo oli wadala obasinga nnyo nakupenda. Yagala tuzale yo kubana, batuite tata ne mama. Ho, tunyumirwe, gatulize nawe, gatulize nawe. Girl, you're so lovely, girl, you're so romantic. You make me feel love, you make me feel love. Walayo bachira nyo, aba kufuganya kugangi teba kusobola. Amazino gazina bulungi nnyo, nomukono gumpa mu bulungi nnyo. Siyo ya, obasinga nyo, sitoma, obasinga nyo. Labane kundi omuchira, obasinga nyo. Nebali obachira, obasinga nyo. Mukama yakuwa nyo, obasinga nyo. Walayo liwa nyo, obasinga nyo. Oliwa ddala, obasinga nyo. Na kupenda.